Yeah. Oh my God.
Hello mani na jamu nataka ni kueleze yeah. Ulivova unavonga yani so amazing yeah. Onana
ulivonga kwa miparu paru mixa poda na viwalu walu usipagai na mabaru baru
unanifaa sana nataka ni kuweke ndani ni kutuze yako shima nikupe yale ya unyamani nizame hata kama kina
olae, olae
nipena fasto kukazi cause I love you
olae, olae
unipe pande la pasi unitaki ubavu
olae, olae
unipe chesto kukazi cause I love you
olae, olae
unipe bonge la pasi oh.
Give me chance, give me chance, give me chance. Give me chance, give me chance.
Nikubalie leo leo.
Give me chance, give me chance.
Yeah, yeah.
Give me chance,
niwe mumeo.
Give me chance, give me chance, give me chance.
Hey, yeah, yeah.
Tuliza boli baba, uwanja mdogo naona uko raba. Ngoja kidogo marabu haba. Punguza mikoko naona zidi kaba. Unga ni roko
naona moyo wapandia. Macho tu yana ele. Shamali
olae, olae
wataka chance utofiti hata kwa nini honiwezi
olae, olae
wani guess kwa ni vipi kwekyo shamba la mapezi
olae, olae
wataka chance utofiti hata kwa nini honiwezi
olae, olae
unidanganyi kwa vipi kwekyo shamba la mapezi.
Give me chance, give me chance, give me chance. Give me chance, give me chance. Give me chance, give me chance, give me chance,
niwe mumeo.
Give me chance, give me chance, give me chance.
It's Lycos Empire, the major move.